gudoomiye ku xigeenka dhinaca amniga degmada Buura Kaba ee gobolka Bay Maxamed Ibrahim Aadan ayaa waxa uu ka warbixiyay askari ka tirsan ciidamada booliska degmada Buura Kaba oo dil u geystay nin rayid ahaa ee ku dhaqan degmadaasi falkaan oo ka dhacay gudaha magaalada Buura Kaba ayaa waxa la sheegay in uu ka dambeeyay kadib markii ninka booliska uu ku amray ninka raidka ahaa oo gaari dameer in uu wadada ka leexdo amarkii booliskana uu ka dhagaadkaaday sidaa darteedna uu rasaas ku furay askarigii booliska ahaa gudoomiyaha ayaa waxa uu ugu horreyntii ka warbixiyay sida dilka uu u dhacay isagoona sheegay in askariga dilka u geystay ninka raidka ah xabsiga loo taxaabay sharcigana la marsiin doono askarigan ka tirsan ciidamada booliska degmada Buura Kaba oo ninka raidka dilka u geystay ayaa waxaa loo soo gudbin doonaa magaalada Baydhabo si sharciga loo marsiiyo mana ahan dhacdo ku cusub degmada Buur ama guud ahaan gobolada dalka Soomaaliya. Maxamed Aadan, idaacadda Mustaqbal, Baydhabo.